Music on the beat.
Mfanoke boza mfana kalina lantate lela mora oya kyo okay yeye botana tharjar ka badia kgo ke khatsa di biri ke tshuda fela go plan ke khatsa di bari ka plan ka lona ke mal ka khetse ke khila ke thopedi ntwala mang tshamelo ya rata bo thata go skill said go no shota putse go di la fela reminder botse go ile ka le ka nompite di said re yo nna jo ke tharbitra jesus ke rata go plan banyana ke khatsa ke rata fela ba ba mina teng ya tshuda botse ke ba go ba o ndala ka tshele go khile mala go pa ke boza ke cable ke connected to ke pela di soft left ke fela di plan ke go jenge saka ke betse breathe le batha no go suri di nyuko le
On the beach.